Ni haki yako kuitisha kilicho chako. Maskini tunakulia hata bibi kwako. Atuonyeshani ID sino usiku sako. Mbwata mbwata ndo inalia tako. Penga nipi hard on life ni soft. Ruma niambie kando ni si trip ni cock. Mrazi tunamcut kiambili cord. I've been tryna do my thing mna ni drag ni stop.
Nimedunga crocs niko CBD. Simba nimelala, why you waking me? Niliambiwa jana you're directing me. Now I have to prove a point like I never did. Sina ubaya na mtu, I just got here. I'm a newcomer. Niimbe genge ama drill. Niambie ni huku nani king. Sina ubaya na mtu, I just got here. I'm a newcomer. Numbers napataje IG. A million followers like 16.
Nani anakula, nani anapurura? Nani ana dola, nani hana kura? Nyani nyuma zifu na nasura. I got played, I can't trust. Ushuhuda, you can't peep through the hole, no wanna change. Front line na engage, na come na rage. Nani great, kama wendo nani imitate. Niko kwa cover ya page, si mistaken identity.
Nimedunga crocs, niko CBD. Simba nimelala, why you waking me? Niliambiwa jana you're directing me. Now I have to prove a point like I never did. Sina ubaya na mtu, I just got here. I'm a newcomer. Niimbe genge ama drill. Niambie ni huku nani king.